It's the kids, baby.
Pochi 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 pochi, zinateka kina sofi 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 sofi. Ata uwe sura mbaya hazingoki ngoki. Kisa kitu noti 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 noti.
Uwe zao za mitoko mina shindia. Wakiomba foto na wavimbia. Pesa nyingi na hesabu dina sinzia. Na padiri flow mbaka India.
Ochka harde ne choshka hege ne terka he ne ramer. Och mapene he anka he mavumbar ka he. Ale pochka harne ne joshka he ganar dar ka he ne ramer. Och mapene he anka he mavumbar ka he.
Pochi nene, wakizingua situ nakata umeme. Nasema pochi nene, pochi nene. Wizi mjini msingi pesa siyo masebene.
Pochi nene, pochi nene. Wakizingua situ nakata umeme. Nasema pochi nene, pochi nene. Wizi mjini msingi pesa siyo masebene.
Pochi nene, nimedunga koti, fuko ni noti mingi. Pochi nene, buda si soti na misi kosi ene. Pochi nene, kame ni dosi na nina donsi seme. Pochi nene, kama unakopi nilikuwa na dosi kinenge. Pochi mefunika na kikoi, ni vele sitaki kushare. Na kama simu siya vani boy, buda sitaki kungea. Mzea, zangu hata mizi ya gusi. Yeah, kitakana za kukumangi ya bibi ya rusi.
Now who could have done it better if not for this one fella. I make it rain, the girls getting wet, man, I'm one hella. Don, yeah, I'm a don, get your umbrella. My city already calling me Papa Mandela.
Can a nigga ball in peace? Cause every day calls increase. Na either the favor on attacker. But soon as you a talk is cheap, I don't fuck with the fakes. I've been in the business for a minute, my nigga, I'm trying to cop me a rate. So stop with the hate, ain't nobody blocking my way. Hush if you got nothing to say.
Señorita, nice to meet ya, what's your name, Teresa? She Puerto Rican and she wouldn't mind to be my chica.
Any party VIP, I ain't a vurugu.
Come on.
Kill him to anandingi, I'm the tax boogu.
Yeah.
Mpe moja moto, moja fugu fugu. Pesa kwenye bank account, sina za kibubu.
Ushapata sarum right now, nende shada strong right now.
Gucci yeah,
aina fat fam right now. Fra kama tumu kwenye, Christmas, Merry. Zilla looking good, I'm sharp, I'm very.
Pochi nene, pochi nene. Wakizingua situ nakata umeme. Nasema pochi nene, pochi nene. Wizi mjini msingi pesa siyo masebene.
Pochi nene, pochi nene. Wakizingua situ nakata umeme. Nasema pochi nene, pochi nene. Wizi mjini msingi pesa siyo masebene.
Pochi nene, dili nene, yeah. Squeezy nite mangi nauza mpaka masenene. They talking shit, nipo nasa kama pene. Swezi kuimba visingeli, but you know this pussy nene,
yeah.
They hoping I will fall, but I won't stop.
Can't stop.
They know they can't cope, so they join now,
yeah.
Told you it's a marathon, y'all didn't believe now.
Believe
but wait
me
until I bring a Grammy in this bitch now.
The goddess is, the crown is, the vision is, everything I do is, my ride is, my team is, laughing headed to the bank, cause I know that
yeah
bitch nene.
Wakizingua mimi nakata umeme, mana mimi ndo kijuku wa mtume.
Business.
Yeah, straight from Mbene. Bada ara ara M, nyache nane nane. Maswaga ya Tanga homie, uu tate nane. Na izo ni moja tu, hakuna mwingine.
Watch away.
Bear City boy, Bear yeah City nigga. And you know my nickname, that's yeah they call right me Jigga. Bear City boy, Bear City nigga. Wanoko wote blah blah, my finger on the trigger. Pochi nene aka pochi pochi kibonge. Soda gaa pochi 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 kuku na tonge.
Pochi nene nkiwa kabla magang gang gang gang. Usombe nkiwa mtibwa duma teng 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 teng,
yeah. Nacho kifanya ni real sezani ni giza. Kama mapene ni nayo ikisha agiza. Mana pochi nene nimejaa mapene pene, 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 pene. Kama muaya na kula senene nene, 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 nene. Dada zawa zikabla kinona na pochi nene, nene, nene. Kinacho fata kutona biguu na mini.
Pochi nene, pochi nene. Wakizingua situ nakata umeme. Nasema pochi nene, pochi nene. Wizi mjini msingi pesa siyo masebene.
Pochi nene, pochi nene. Wakizingua situ nakata umeme. Nasema pochi nene, pochi nene. Wizi mjini msingi pesa siyo masebene.
Pochi nene,
bata mande mpaka mande, pochi meja madola hadi na kaupande, so mpaka Friday si daily tuna shangwe, we kwaoni mpambe la mina waita wanangwe. Pochi limejadi kuinuka na itaji deki, michizo matumizi chizi leko sacheti eti, mtano na nitaba hiri feki, wana heti mila mekina wala sito sheti.
Unene mwana kwa simalike kwe pochi nene pashida ni poke, linga katele numwendo pata rifijo kumyako ni poke poke. Dola 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 buchi nguba bomonya ngati biskuti, gana nyumba jama kuti nepo chinene nguka na ngati
nsekeda wane vadeka wundu wundu na kidatu chapo zungu zungu, nalide fijo kutusi angatele ngatele makamu wangu wangu. Pochi nene linga uli najo wekuda findu findu, wekuronda fesa fyangu fyangu, wekuronda pochi jangu jangu.
Fun boy, best city to the world. S.U.K. is my man. I see you. You know we're flexing, right? When you get pepper money, you step in the name of the man. We got pepper, Pochi Nene. Everybody got moolah, man. Yeah. S.U.K. is a see you. I know what you're doing, boy. You know we don't play around this time. Come on.